up all night.
Yeah, yeah. I feel like a pain.
My bestie.
Nechaji quish. Nechaji quinteracti. Nechaji piss. Nechaji this. I see love in my miss. Could you suicide? You're not feeling heartless. So sad. We say I wanna see my joy. It's too bad. Make sure to care. To come and really you play, got it. Work hard. Chitengenezi mentality. Kwepo wa OG study. Sina pulling. Strikers. Kami. Bitch ana say eti akili as chaji. Niko willing. Rambo apigani. Ambo siku eze huyo. Rambo abishani. Oh. Kuna maisha after. Na dunia ni highway chapter. Oh. Wamedeta laka. Nimetoa ya moyoni. Fungua ukurasa. Ana kuchekia moyoni. Ana chuk. Back off. Nimesha juu oni sumwe kivipi. Back off. Ma picha nayo kivipi. Back off. Mesha kwachia wana ma picha nayo kivipi. Back off. Majamaa noobs, matendo fix. Family cheating, tuna feel guilt. Marafiki fist, wamemanga manzi yangu tafuna mifupa. Kunifeva jama janja ikanipa kichupa. Kanipa headache ino ma pressure panda suka. Upendo family dondoka guy ame cheating OG huyu nyoka. Back off. Niko willing, rambo apigani. Ambo siku eze huyu, rambo abishani. Oh, kuna maisha after. Na dunia ni highway chapter. Oh, wamedeta laka. Nimetoa ya moyoni, fungua ukurasa. Ana kuchekia moyoni, anachu. Back off. Nimesha juu oni sumwe kivipi. Back off. Ma picha nayo kivipi. Back off. Mesha kwachia wana ma picha nayo kivipi.